jina kama
Yesu. Hakuna jina kama la Yesu.
Hakuna jina kama
Hakuna
jina kama Yesu.
Hakuna jina kama lake.
Hakuna.
Jameni shangwe, makofi kwa Bwana Yesu. Piga makofi, piga pole pole, piga pole pole, piga na nguvu, piga na nguvu. Cheza kiharabu, cheza kisamia, cheza kisamia, cheza kiganda, cheza kiganda, vigelegele kwa Mola.
Aye!
Such all over the world.
The name of Jesus.